Nasema oh oh oh
oyo
eh 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 eh
oyo
oh no oh
oyo
eh 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 eh
nasema
litamani kwenye ifani ni anguke mimi
kwa uwezo wa manani yuko nami
oh my na wengine walionekana wenda roga kwa waganga nyo yao ikashindikana
woi woi woi
walipata demu wangu nyo yao kutugonganisha wakampa maneno sumu eti mimi mapepe bwana
alitunipa Mungu
wanadamu uwezi chukua
hey, bwana
Pika majungu Wero na jisumua
Nasema kao chume tena mzizi Na tena kao mpote tena uganga Nasema kao chume tena mzizi Na tena kao mpote tena uganga
Wameshikwa na haya na zidi kupanda zaza na julikana Wameziba na huku na toga na kule kwa uwezo wa raba Wangekuwasha ninyima Nitoweke duniani
Woi woi woi
Utawa maisha na utambua Uchungu wa maisha nisha ujua Na muomba mola Mola niondole
Alitunipa Mungu
Wanadamu uwezi chukua
Hebwana
Utayapika majungu Kwero na jisumbua
Nasema